gudniinka fircooniga ayaa ah caado dhaqameed looga dhaqmo wadamo badan oo caalamka ah. Dhulka Soomaalida ay degto ayaa ka mid ah goobaha sida weyn looga isticmaalo gudniinka fircooniga ah. Tababar looga hadlayay sidii bulshada looga wacyigelin lahaa gudniinka fircooniga ayaa magaalada Baydhabo waxaa loogu qabtay qaybaha kala duwan ee bulshada, iyadoona ay qayb ka ahaayeen ururada haweenka ee deegaanka ka jira. Waxaa tababarka ka hadlay gudoomiye ku xigeenka ururka horumarinta xuquuqda haweenka ee Koonfur Galbeed, Mulki Ibraahim Axmed.
Anaa magacaa leero Mulki Ibraahim Axmed, ogeyg intayna hay'adda oo leero South West Women Development and Human Rights Network ku ahaa gudoomiye ku xigeen, isla markaasna aan ahaa kusimaha gudoomiyaha ee geeg lay fursad aan helnay inay uno bulshada reer Baydhabo oo xaafadahaado injineeriyalka gibdho hoggaamiyayaal qaaday IDBs haatay inuu geek wacyigelin inuu inta in kasoo bino hawe wacyigelintaas oo ka saabsan IT ee dunida fircooniga dhibaatada si leeyahay gibdho is injeesiga oo wili dadka hadda in suuli ka alaayaan wili in suulna iyo umulisa dhaqameedyada umulisa dhaqameedyadaas oo dhibaatada shan dhaayaan bilaanta bilaanta horta hadii nagato gudniinka hadii nagato haddii oo umulisa dhaqameed nagatay umulay horta gacantaana iska halaagahayna umulay walis jeesadaayna haddii oo saas ini umulay way fahansiyaani dadka tan wala gudaha bilaabo tan u bilaabo bilaabo tan oo umulisa dhaqameed ka bilaabo tan oo haddana gubertaasay markii si fool hanagato oo iyo qoyte iyo fiirsadaas in tiks daana taxtar oo raasay wal ilaahay shaani lay suge sax wal ilaahay shaani way suge walaa ilaahay meelka awrdi haba hooshana iyo si iska leh meelka hirooshana si iska leh laakiin meel ma yaal taxtar nimada oo wali leereeyay aqliga baray ay qiyaasak darsay leeri hadda way leereeyay dadka taqaatiirta hadda way leeyina halan furum lama furum sadin furum iyo way keraayeen wal furum maqsan bilaabayta sahab uu qaytay oo xamilay atay wali ku yaabay in la bixiyo sadige iyo dhuriyaas meelad gahayaan oo qortaasay in la xanuunka say balaarati ay ku qorayaan hadii hospitalka la jeeyay waa lagu qabada koran markaa umulisa dhaqameedidaas oo qalabka oo iyo markaasay bilaantaasay iyo ka hagaayaan ama ka umulisiyaayaan oo saxnaayeen qalab rasmiyan iyo unqan isla markaas gabartii dhiigbax diiko ko xataa dhiig joojin oo cirbaday iyo unqudraan qalabkaas oo daawo iyo dhigdaayaan lahayn to qalabka wali ka dhigaasoo ma leetan kalena ma waxa hayto inay weli ku yaabe tooraha qaadad ama sakiina weydii walaagsay marka barnaamijkaasa geed inta ku furahayna barnaamijku oo loo sabood gareeyti gareeda oo uma oo South West Women Development and Human Rights Network ee fuliyahayna fulintuna lele saboodkana nasiidi gareeda ee geed inta ku qodaan.